eɗen godi yamde joyi mintaji sappo e jowon ko wittori kibaruji men e fulfulde komin Omar Hama janganta. E nder koye kibaruji meɗen ni hannde min kalantano on ɗon yimɓe keme tato e nogayo e nayo hokkoɓe habaruji nder leyɗe duniyaru latiɓe ɗo nde acci haalugol gam warama. Ɗum du fedde hawjinde denugol hokkoɓe habaruji witende CPJ tawande to e nder leydi Amérique, kanƴum waɗi hisago muɗum ngu inditeri ɗo e ndan waɗa gacce dey tawe jomum waraka. E dow lawa goto ngol ɗo ni holli ɗo e ndan e nde batte ñalade ittanade leyɗe duniyaru gam durwididde e gaɗol gacce ko firatake sawru muɗum ndu ko hokkoɓe kibaruji ko ɗiɗi lewru novembre. Nonni warɓe do inde partiji ɗi gala e laamu kamɓe du ɓe burtake nder fedde singade gam ƴewtinaki ɗum woni laabi ɗo enda hawjinde dewtere fidlotode ɗo enda filla cuɓaki leydi singade caggal lewrini joni. Yewtere meɗen pindino hande haltanani do filla leydi meɗen Niger hawtade e pelle walloje waɓɓe hawride do filla gollal paddorgodiran ko inditira kandaji. Kori jam hirtema yerno kalirannomi e nder koye kibaruji ma. Ɗum woni ano suudu radio wiyetendu Sahara FM ɗo Agadez hande woni ko hoƴiti sigilaji mum golle e tesamum mo nimɓe andirno mo gonnoɗo hoore mane mo mbiyanno jon radio on wonno no gollira illu arande ɓe koƴitake ɗon. Ɗum du yeru no mbiyeteɗo Ibrahim Manzo Diallo latiɗo kan hande woni hoorejo suudu radio wiyetendu Sahara FM ɗo haaliri ko noddira e cellalan. Ɗum do ni soɗo miccito sappo e jo lewru octobre wittindu ndu kam woni ko ɗum woni mbiyen radio o fadda golle gam batte Allah e tesam on wi'a o jeeya o radio Sahara. E dow lawol gotol ngol ɗoni ɗum mbiyen duuɓi joyi ni warde joni ko mbiyeteɗo Ghislaine Dupont kamɓe Claude Verlon ɗum woni hokkoɓe habaruji to enda dow radio RFI mbiyeteɗo radio France International Banal mbara ton endan kiidal leydi Mali caggal nde himɓe bonɓe jogiɓe kaɓorɗe ɓe anda ka futto ƴuwi dillidinno e ɓe hokkoɓe habaru ɗiɗon. Lewru warde lewru ñalade warde ñalade ni koko habaru to enda mbiyeteɗo mo makko mbiyeteɗo Jamal kandoka ki kasi gi yandoka yaha wara to endan der leydi makko Istanbul to endan Turk. Ɗum do ni ano ɓiɓe latiɓe jogiɓe kaɓorɗe bonɓe inditiraɓe commando en kamɓe jeeyi kokko a lawol mbaromi to endan ɗum do laamiɗo leydi makko hokkeɓe lawol. Ɗum do ni waɗi ko battal e ñalade suɓana ittanade ɗo enda leyɗe duniyaru ɗiɗi lewru novembre duɓujinaji ɗiɗi e sappo e jeetati leyɗe duniyaru dow filla gaɗol gacce dow hokkoɓe habaruji ko hitantake ɗum endan haala nde ñalade du waɗi ko comité jiɗo filla ndenago on holli ko hokkoɓe habaruji no kani nde gaɗɗanama gacce ɗo endan kiite on waɗe. Alassane Kouzi Mohamed,
leyɗe sappo e nayi le duniya o endan ka en woni ko linta e lawol ngol ɗo ɗe leyɗe dukonɗam ɓoyino tawa e fi o enda yerno CPJ hollirdow filla ko darto mbiɗagol ko waɗi illu duɓinaɗe jeetati duuɓi sappo cakitiɗɗi endan ko watto hokkoɓe habaruji keme tato e noga e nayo ka en goni ko kaala e gaɗen saabu mbarama nder majjum dukonɗan do hembre capanɗe jeetati e joyi war hooreji gaɗa ɗi endan fuu gaɗanaka sariya duuɓi nayyi tokkodirɗi endan ko leydi Somali no tawa yeeso leyɗeɗen endan gaɗaɗaji baasi o ene duuɓinaɗe sappo e jeetati o dukonɗan. Argentine ono hokkoɓe habaruji goɗon gaɗana hippitere bonde fa jeenayo mabɓe maayi. Colombie no tawa hen endan ton dukonɗan hono wittinoɓe drogue diwti hokkoɓe habaruji goɗon yewi waroyɓe ɓe jiya kanada konɗan leydi Equateur sariya fuu waɗa e dow muɗum. Nden noon sariya wala no waɗa e dow fi baɗol hokkoɓe habaruji ley duniyaru ndu feƴi seeɗa ɗum ɗon wonno hokka sembe jaati sata fuu sey dana wi'e hono hokkoɓe habaruji mbarama. CPJ fedde hawjinde renugol hokkoɓe habaruji wurtini e dow fi no ɗum woni ɗum yaara nder duniyaru.
Nonni fawari joni mbiyen comité cingaɗo gam hawji gollidol e télévision ji jamani ko wite CNT kando waɗi andinore a talata wittiɗo le ñamay e wiide ko télévision ji jamani ɗin no puɗɗan lewru warori ndu woɗi du ko wite hano gollitirɗi kotosawe ɗi télévision ji keɓama dow jamani gollitirɗi ko wite internet ɗum hano ko wite de ko dernoni no fuɗɗoyte hano yeddede to enda zender batte Allah e fijo inditirago 18 décembre waɗo tongom. der andinore ni wande do enda ko sudu habaru etendu Sahel Dimanche ko wadi 2 novembre dubu jinaaji 2 e 10 e jeetati de andinore de wadi wodi dubbe kolli an gollitir biye teddi de ko derdi non tawete do lube ko sonnete illusion televisioji 10 e joyi kamben puddi yencude do ko biten do enda jamani televisioji nonni do televisioji nogay der leydi meden Niger nani sodo miccito hore jo gouvernement kanko du ardi fedde hawjinde jooda kale hakkon himbe partiji politique o ardake joy october hawrinde puddol golle dum won fedde hawjinde sigilaji golle jewtinaaki do enda labi dewtere cubaaki leydi ko wonbe e laamu e gubal partiji de ngala ga laamu pamray do majju kengani alkamisare de woni ko nimbe nayo tawabe do inde partiji de ngala ga laamu burti der de fedde gam alla e rafi famrude do mabbe dum woni datol jeetatabol sappo e didabol chapande jeetati e gongol horejo dum woni gouvernement Birzi jojjinino kettine bietedo corone massani député jono Mohabib Garba yewtidi
ya u 4 articles
e do labi na yanimo min pamray datol jeetati e sappo e didabol e datol chapande jeetati kanyo engol chapande jeetati e go min jami du kono min jidi e horejo gouvernement enda faale bureau mako min fu wombe le committee o min jeetu min biimo go ginanda seni ngodo golla o seni no lati de parti gotta himbe mon goni hen o wi min seni o fondite fa woda ko min gaddo na fille datol sappo e didingol endan min bi min be wala do lambe be daara seni be gatta himbe noga jeenayo parti didi de ganna fe e nokku goto wi kandu kondam chapande tato enjoy hani watte kambe wombe do lambe be beedi sedda do sappo e tato be yaari fa sappo en jeenayo debe mi kasenna himbe yegon hani watte birodo golla hore seni on heddo e golle mum dida makko ta itaka be jida yoppude hunde fu dam min tay hunde tampirni woni wada amin min joppi
nous pensons que ce n'est pas la peine de continuer à nous fatiguer
nani fillende na go bayle hebama jon on der mun sanle departement mo ayaru region metilaberi dum sabi ko mbi en pelle gattama do andan ko wallirta nimbe ko lati kulal fu wala der magum far jahale mabbe yeruno prefet mo departement on wiri jandore si agal her o holli du faware joni ko habbini be no taba der no kuje den fu suman amadu no dimo e telephone nani ko famini do
hande ni hakkiloji himbe pukkake gan sogeji no tawa dar cekantaraje den fu illa go o lewru october fa warde sappo e tati mayru min jami du gomnati e balliroobe durwo himbe cekantaraje den keba balla gomnati du durwo ko watta yaha warta himbe tabbita o watta giddo yilo fu no wawi yilade no weliri dum hande fille sa dornan fu non nanantaake dar cekantaraje den seni fille ko woni no wada har sengo malito
nani horejo fedde hawjinde dum woni nanu dartore jonde jam noni kando kay dawtade do enda e pelle balloje jeddire wittinde de woni ko be ngadi hawrinde to enda bankilale le region tilaberi dum du tawa kenana e yewtidide e nimbe wuro gondo filla de lagu bayle ko heba e mun kansabi ngal jahangal Jean Japner dum woni mawdo biro jodani gu leede fedde leede duniyaru to enda der Sahel nani ko famin Yusufu Ilawat
les bandits sont venus d'ailleurs
bibbe bombe yuwawi wono libi en e leede funnange ngari do enna bad ko biddan bonda ko heewi der Sahel do enna kanyo der leede Niger kanyo do enna Tilaberi do latidu konna hakku der no enna leede Niger leede Burkina Faso e leede Mali do do konna nokku non to himbe ngarto no potta ngada muraduji mu en to himbe gonno joodi jonde lobere lenyi bellabe e lenyi fulbe no gonno don joodi jonde lobere hobbe ngarobi bonni hakku mabbe fa jokka be baba baba joodo be kalda yoybe togon warbe enna ngaddi do enna rafa hakkilo fukingo don torra san e leede Sahel ni no torra leede Niger no torra leede europe no torra junior fu wajibi do meden en fu meden darden fa hebe yaadu yes hebe majjum mo salu ko ndam wada do mu fa wo
c'est apporter des solutions à la
nani batu joda kalen chaka nimbe gam feccitide ande wadama altine bittido to enda agadez dum du no fedde leedi Niger gam kawja ki bade sador maji hebama mosala tawe dum hebama kam ardi batungu dum do bibbe region dum jewtidi e mudum kollidu horebe men kulle ko buri sulude dum far misali filande nagu yeru no lasana ramatu tawada do inde fedde den wiri ani sekarim
c'est un forum qui permet
hanu haurineno ga himbe bawa kaldi e ardibe mu'e kollabe ko gidi do filla hakkilo fukingol projet kawduido ir haurine de singama de region Tilaberi misali commune Bani Bongo abala e sanam de region Agadez du min tingi projet o der commune Ader Bisnat Ingal e Hubere Agades sukabe tato bibbe leydi Mali garta jewtude e sukabe no kuuje de gan hollude de no be goni be gollira ton de leydi mabbe do filla hakkillo fukkimo ko yida e hawrine de ni woni hollude ardibe be irin na fakka hawrine de e hebude lawol ko dawsata yawo bernako caka himbe ko wi'a der hawrine de fudu no nawtor
les communes d'intervention
nonni jamma dum woni ko miten pewol wala yaade subaka keccho nyal nyaloma on do nguli wada dum woni ano misali filla natugol do enda ko miten dabunde sarusi kawjide etol e kenduli ndi ander leydi meden Niger famini nimbe ko illujon kenduli dabunde fuddi ano wifude der leydi ndi ko hollata alama natugol dabunde nonni sollare kambe pewol kettine nane ko suman bawa wiwi do enda jallo maryama kenda
Subaka o hendu dabbune wifi nokkuje kewde der reedu leydi Niger sayni doso e tilberi to dum waday dum dugal lorudum wurtaki nokkuje de gina illa joni hendu wulnu wifata ummina sollare himbe yaade balde didi na balde tati dabbune den nata nokku fu der leydi Niger cuddi e pewol fudda misali subaka o magariya e terde guleki sappo e jetati hebata
Doni sabi ko Usman Baba na jama yaade do enda to himbe dum woni pudda renude hano sukabe nonni farfilla man en bi en na wallaji latidi ko dabbune de no wayi wartude e faware joni renude sukabe famarbe e nayebe bi eni hawrinde sappo e tatabere bi en gollobe gomnanti kambe wallitobe do fi gollal kandaji jia hem paddorgol ndiyam wadama to enda nogayi e jena yaade chapande tati lewru october der gallure meden nyame dun duno tawa dano golleji do filla kulabi kandi koje kwattabe dum hebana mo musalla do filla golleden bi ni sumana amadu o yewtidi e bieter amadu haruna latide o woni horejo projet kandajo
Leydi Niger e wallobe dum pele sappo e godde fu ngari potti do enna
gande
nyame do fi ko darto golla ko wacce tan kandaji gam jewa to wonto golla ngal tawa kadi mo kalte wo enna docteur kawjido golleji
enna mbi'e tedo ngari do enna ngaddi basi
ko hala do ko basi wallo sahel
studio kalangu
sigilaji studio kalangu
der gallu nyame
do radio amfani
lambaji hembere fm
agades do radio nomad
lambaji hembere go e tobere jenay fm
arlit radio ikokan
do lambaji chapande jenay e joy tobere go fm
difa do radio amfani
lambaji hembere fm
doso do radio fara
lambaji chapande jenay didi fm
filinge do radio muria talka
Lambaji chapande jena e joy tobere go FM.
Tilaberi do radio Tebonse.
Lambaji chapande jena e jeddi tobere joy FM.
Maradi do radio Garkua.
Lambaji hembere jeddi FM.
Tawa do radio Tambara.
Lambaji hembere jeddi FM.
Sender do radio Shua. Lambaji
hembere. Fina tawa jamu e chellal fijoji pirtor balli e golleji.
Nyande fu do studio kalangu yewtere pindinol
yute altinere fayade aljumare e dengal bellare yande joy e mintaji sappo e didi e fulfulde yande joy mintaji noga e jeddi hausan kore yande joy e mintaji chapanna e didi e germare yande joy e mintaji chapande joy e jeddi kerol jeddirnde fu e francire yande jegom e mintaji sappo e didi
studio kalangu yadu leydi ni kirozein fayadolbel
Maine Sorowa Warde Berningaw
Ketine Studio Kalangu do Radio Modo
Studio Kalangu Yadu Lady Niger